This is the Mahikeng FM podcast.
Tabagala jalo ko skutlhona sele sa rona sa khoma ka kasi me baletsela gompieno re ya jalo ka ko itsuseng re tshwere re le mawana right
Colin le mawane ga ke utlwa lena fela nna ke gopola jalo 8 o'clock live dumela re le mawane o dumedise mo radio Mahikeng FM
Yeah, I'm going to go to the station.
No,
I'm going to go to the hospital.
So, Kana Kwen Kurika, Hatabo 1960.
Yo.
Yeah, re. borre challenge down borre monaita ke bona ba tsamaile go ba simolo to itseng itseng se ka kgwebo because go pela le tlala ba kgwebo e o le ba tsamaile ba ba ka go next team back itusitse gore itseng e nne le botshelo
bana ya nong ga re ka botsa jalo gore tlhoba boroko ke eng ka kwa motsesetoropong wa itseng
It's saying it's similar to Elohore, but what they never make you take it to Habara TV in the Ghana Guarema Mope. January Babata came on, which you were about to tremble in Africa. Then 1993, Parnadi Kube or Teddy Hatan on Lip Pusaya Bukitajuan. By Batimula, Pisa, Ghana Guad to pay to. By senior passing on the thing with Tarpuso, Ehara Mandela, Itaba, Ahela. Molo wa bone ba simolola ba senya public works ba senya di-office tsa puso ba senya dilo tsa tse di bankanyang mo dikenkeneng ba re no re mantela o tla re direla a tsane go tloka 1994 go fitlha gompieno a gona complex ko itseng dilo tse di neng di fisitswe le ko hostel ya tswelelopele fela o tsena ka itseng fa o fitlhelela go aka ko complexing o tlo go bona sentse e le masaleng di a go fisiwa di-office tse di ka ko bopagano middle school le tsone tsale di fisitswe fa o fitelela ka fa o ya ko lekene re ipitsa ko Israel kgotsa ko Baghdad eteng o tlo go fitlhela o bona bopaki ba gona sale go tloga ka 1993 go fisitswe ko itseng le gompieno itseng e santse e fitlhela ya
ke ipotsa gore tota fela jaaka bana ba na le tshepo mo gore ba tlile go agelwa bontšha go be go berekega ka tse le mo kgontseng jang re le mawana ke batla re patele ka fa mme ga re bua ka fa re tle go tswalela gore balela go le gontsi ka ga itsoseng le rona re godile jalo tle go te ke tlebebe monate wa teng wena Mr Nick no o tsoka
ditsebe
mo stationeng sa batho sa Mahikeng FM thulaganyo ya The Capital Drive ke le sasila la botlhano re mo sekhutlhaneng sa rona sa qhoma ka kasi ke ka mokgwa e le goreng re etetse jalo motsesetoropo wa itseng re le mawane ga re tswelela pele jalo re ntse re itse go le gontsi ka itseng motho a ka botsa jalo gore ditlhabololo ke di hetse le goreng di teng ka koo kgotsa le santse le ditlhoka ka kwa itseng
ya well ga o tla go shebelela gore go sale ga nne le health center ka ko Baghdad but ditlhabololo tse di ntseng ka buang ka tsona ke tse itseng ke di bone ka matlho a ka ka tlha gore I had a hose in a tila, a cabello yami, tilone in the Kukua. Nakumi, the pony tubile, Nakum had Yasuba, Kankakika, Wakatilian, Tilota, Tataba, Hika, Tila Etulami, Hota Etulami, Katapore, and also the Kukua. Me, the citizen person in Tiri, Waki, the Kanchelara, the Puso, the Hospital, the Kanati, Unali. Integrated development plan e le go etseng a tsela mo website ya ditobotla ke masipala o ile gore o tsamaisa le kgaolo ya itseng ga di dikalo ga itse ke ke di bone ke ya itseng ka mole hape le ba ile go bona le bopaki ba gore go na le ditlhabolo tse di leng teng go nalo re ka di bona me ga di sa bona le gore ga di
re le mawana motho ka ipotsa jalo gore ke bo mang ba ile gore ba itsege ba tswa jalo ka ko itseng well apart from yourself you know ga mmogo le notsi re ka re ke bo mang gape ba ile gore ba ntshitse jalo magetla ka ko tlabebe
ya ko itseng ga se gantsi le gore re bua ka batho ba ba itsegeng mongwe le mongwe o itsege ka ditiro tsa gagwe a go tse ditiro tsa gago di ka go sala morago nka simolola fela ke go bolela kere leyara wa ntlha ko itseng e ne le red tekete then even now go na le remsiane yo le gore le no na iteka go nna be yara go be me ha ke na tsitu batho ya gore a me sala a khona kana kwa na campaign go nna yona kana go ya tswana mme ka na go ya democracy me yara wa ntla go la go fa 1995 go itseng ene le remokhiti ga mpile tsone history le gore ka simolla ka yone go ana tante ga o tsena ko itseng o itse bo sydneypongo bo opa botlhontlhong ke bala itsegeng ka mererong ya kgato buthen go na le re e le gore ko itseng ga re kare gola go ne go na le batho ba ne ba tubile ka nako ya diatletiki go na le bo transvala ke ene o ne a tsena ko bophirimaile the fastest running guy le go itsegale bo olympicile eo the best goalkeeper ya ko tsenlopele so go na le friday dab ko itseng Baithuti High School le Tswelelopele High School kgotsa le Bophirima High School le go nna monate go itseng kana kwa teng. Setlhopha sa pele sa kgwele ya dinao go itseng le se bidiwa Giant Aces ke sene se e leng gore ne se dira gore re itsagale re itse bowebsa ditlhaba ba le gore ba le ba tshamekela go go itseseng kwale e le gore ke ba itse go dribola. So go itseseng e letse gore o famous just because of your name o itsagale ka ntlha ya ditiro tsa gago. So go na le batho ba bantsi ba le gore ba itsagale bo borarao ga o tsena go itseseng ga gona motho o sa bo itseng ga o tsena o batla bra pendla batho ba tla go bulelela ga o itse ko ga bra ali jaanong mapelo a tumileng ko itseseng ga o batla ko ga maghost ko ditlhogong. O batla go bona gore ke go kae batho ba batla go botsa ko dikogong pompi wa bone. So ga o tsena ko itsese ke kase e leng gore ga o tsena bone wa feela go vibe ya teng o itse ka ditiro tsa gago that in a nutshell ga e le go fona le makeba lebala
Hey, but what's on the boom cupi mole batsi right to follow by Chaka
go on the other
gone.
Can I come motlhagisi o wa litlho la setšhaba ke motlhagisi ba re ke mang kana Luke ke mang Lucas Moloi kgotsa ke mang
Lucas Moloi go na le nena di reporter tse tlhagang ke bo Zebulon Maine. So yeah, tuna le ba tswela go re ba itlhagale go itseng ya le tsela wa rena ha ke a kwala mo fatshe gore ke ba bue go tswa bona. E le ba tla itshwarela ka hore a kira le go discuss the live interview.
Yeah. Ha re tswela puisano ya rona ba shaba ka go itseng ha e ka tlhololeka ka go king se ba itapolosang ka sone jalo ga o lebeletse ntse ke utlwa bua ka metshameko a khale di team tsa kgwele ya dinako. A dio tse o di santse di le teng ka go.
Hi, Brian. Because when we are listening to masters, they come from now. They are going to be there. They are coming from Blackpool. They are from Lloyd's United. Mare, when are going to have the promotion of sports. I finally can go there. I go to film and do like that. The minister was talking about the street sports in Kabwa. So, Kenya, they are coming now. Kenya volleyball. Kenya, we have done that inquiry. Kenya, the athletics. Kanya tennis court go itse seng a re se ka go bolela ka sona le promotion ya karate le boxing go itse seng it's not something se ka go bolela sona. For example a re na marathon wa jara le ja go itse seng as we would have loved to be a re tsana le running club go itse seng. So se bile se di tsene gore di teng go itse seng I don't think di promote lo ya gore re ka di. For example ndo bona le career ke e tlile nga diwa ke thabo ka weng ya jara le jana le yone. But we can only do that when we are wanted and when we are accepted. But if Batubasa are Bati, Batubasa Kupi, Batubasa Bisa and Luna, it takes two hands to clap, so you can't do things alone.
Re le mawana re a le bogatlhe thata fela ke go bona o tlhagale ka ko Facebook ya live ga ntse re buisana le wena re itumela thata gore bo re tsetse matsapa re tla go tsaya jalo noti tso jala ka ko itsoseng. Thank you so very much Mr. Le Mawane.
Ke a leboga le dumeditseng bo mo molemi le bo noti ka gore go diriwa di-distract
bye.
If you missed it, no worries. Catch up with us on the same platform, Mahikeng FM Podcast. Mahikeng FM, 96.7 MHz. Sikokelo, Saluaho.